So lazima uwe na pesa ili mtano tambe wacheke wala koso jidai na kata pombe. So lazima uwe na gari Benz au Verosa, patwa toto kari tunga na jakeni wova. So lazima fall class mtano pate A, Mungu anipe nafasi tupe pumzi everyday. Kumbe so lazima ndugu jamaa wakupende, wengi wabaya ilo sichoke kanyanga twende. So lazima fuge la salafu sile nyama amo chome nyasi ulipuke kama Osama. So lazima to do tutachili tu kumbari taka jojo akaleta the sister do. So lazima wito baby ukajona unapendwa sana, kumbe mefanywa debi upanda pili hauna mana. So lazima skendo kwa gazetu pate kiki, unaweza kawa underground na mtani bado ukakiki.
Sio lazima unipende au nikupende au unijue, sio lazima kampali tafadhali na mimi, sio lazima usinijue sana kiundani.
Sio lazima niwe CCM au Chadema, usafi wa mavazi wa ubitozi na unyangema, mjomba kushi na shangazi, kuna vitumbua na mkate. Sio lazima tunywe chai na mandazi, ukiongozana na pusha vute bangi, kisa umeanza kuza duka witwe mangi, au tunywe kiduku kama sheta kukata. So lazima pia ni ruksa kubaki na mkono sweta. So it's better mwili unapokuwa ubongo kue, kila nachofanya so lazima na ujue, nikikutongoza sio lazima kubali, mengine unapotezea so lazima kujali. Mchana kama mimi hata kuchora fani ujanja, so lazima kuwa boya kama fulani. Sio lazima kushi kama wale, panapo wakubwa heshima itawale.
Sio lazima unipende au nikupende au unijue, sio lazima kampali tafadhali na mimi, sio lazima usinijue sana kiundani.
Sio lazima uze papa ukalanguru hama umeze sembe ukafie kwa mkaburu. So lazima kuwa Facebook, Twitter, Instagram, utume picha badidi pi watu kufahamu. So lazima upata jira tajajiri mwenyewe, mwenyezi nipe subira maendeleo nsichelewe. So lazima brother jipe sipo kwa mademu makone taita kumuna pesa za msimu. So lazima kukaa maskani kupigia ndira masa ya kari ni bovu hawatupia jira. So lazima fanya mapenzi wagope kurea mimba badaye utupe mtoto pate dhambi kwa muhumba. So lazima kuwa bata uistare gharama mwisho utakuja sota binadama wana mana. So lazima uwito pedeje ipo mwage pesa kukosi kwenye stare familia na teseka. So lazima kula tungi kila kabla show hama utafune mlungu pate kesha majungo.
Sio lazima unipende au nikupende au unijue, sio lazima kampali tafadhali na mimi, sio lazima usinijue sana kiundani.